Ningemsikiza Uhuru, ningemsikiza Raila, ningempala Jakoe, kwanza tusingevunjika moyo. Ona sasa tunajuta, nafugwa kama vipoboyo, lafu tunalishwa mfupa, maisha yamekuwa magumu. Yani kabisa tunajuta, namkumbuka mzee Kenyatta mpaka sahii, namkumbuka mzee Moi na maziwa yake ya Nyayo, namkumbuka mzee Kibaki, yeah, mpaka sahii hakupenda mwananchi wake afe na njaa. Msaada wa chakula lipeleka kote Kenya, Mungu roho yake ailaze mali penya. Namshangaa Ruto na bottom up, yeah. Hiyo ni nini sasa ulikuwa unasema, wakati we ni mzee sahii unaiongoza Kenya? Tunaongea na we vizuri, tukapitisha mapema, huku mbele umebana mpaka tunashindwa kuhema. Na petrol umepandisha, chakula umepandisha, kuna choo tumeshukisha na bangi utakufadhalisha. Haya basi fanya favor, shule ziwe za bure. Kenya yetu pesa hakuna, Kenya yetu kazi hakuna, Kenya yetu pesa hakuna, Kenya yetu kazi hakuna.
Meso ya furugu, Vinde na Mamwera, tunanyimwa mani kutwa siku zinakera. Fanya kosa kidogo, ghafla jikute jela. Haki imepotea, wanyonga wanadhulumiwa, huku anacheka bosu kwa analia mwajiriwa. Kenya hata ukiforce lazima utalaumiwa, watu wanabudu watu kwa kukosa misaada. Watu wenye roza chatu tawakuta kwenye ibada, wengine kwa wagango, wengine wanajimada. Viongozi hawatusikii, tutalaumu nani? Vitu ziko juu, cheki bei madukani. Pia msisahau kuna ukame mashinani. This is the life au nataka tuishije, tuna struggle to survive, basi bora mtushinje. Sio lazima tuwa live au tuamie nchi za nje, Ulaya au Marekani, kuna nini cha kigeni?
Kenya yetu pesa hakuna, Kenya yetu kazi hakuna, Kenya yetu pesa hakuna, Kenya yetu kazi hakuna.
Ona, wametungwa macho juu, how do they honor rebels, na still tunawaona wakitupona, na si mara moja ama sona. Daily kwa daily wakitutapeli, juu plan zao zimefeli, na sanji ina inch deeper ina sink kameli. Huni mwisho wa reli, so ni kweli ni chocha. Ile time ukiomba vocha, mi vota inanichocha. Umenitoka uzalendo umenichosha, drafta kukupocha, in the city ukaenda ocha. Kacha nimesota, manzeni kana ota, nyama taka kota, sija onja na naishi kanda slota. Wengoja wametu kolonel ka Mustafa ama vulture, kwa hii jungle full of struggle, bila hatia bado karawa na kustrangle. Ka miguu na miguu na left na right, zangu nazijua, sana omba dua. Jua te unajua, kuwa moyo mupasua, na njaa inaniua. Viwanda ulisema utafufua, zisaidie the poor, ndo maana nikakuchagua. Na saa umeamua kutuma put put na rungu kunitimua, mpaka saa nimenyauka maua. Saa staki trouble, shots mbona double, wametulabel sucks looters. Jua kutetea uchumi uwe stable, ndo ni kwe able kweka staple food juu ya table, doko mfuko isettle kei kubwa kettle. Ka Arsenal sijapata cup, sina connection ka cable, ongeza bass na treble. Bond street soldier, so tukicross paths that's cause kibarua wali close. Iza pia our dear sister Saudia, serikali saidia, ukame umenizidia, mifuko menishia, na naishi kwa fear juu bandits ni wa bad past. Jeshi hia Omanyala kibia na kwambia takuibia, akikwa mnyonge never, tumekuwa ever greedy, na nchi imekuwa never greeny.
Yeah. 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 Yeah.